killer omitted, I'm feeling a bomb. I'm in a similar ground, a Silicon Valley, I'm taking it further, so give me the gun. Who is competitive? None. Pipping the sun, I'm flipping the script, now they on the run. Making the most out of my longevity, call me Mix, the did-did-did-don. Niko na kila, na kila wakati, na leta vurugu, ni sumwe kudumu, na pigere ngumu, na badu mashbapa, na data kwa mana, na tema kabumu. Rumors kibao, la kubili care in the town, mezidisho wizim, na fikiri kumiliki gari, moja ndio mpati wa crown. Wow, mepigisho sound, promoter umwani, na show imeisha, mnapati wa round. Za cheers, kuingia, ubia na bia, wana interfere, kuzipambania some amount. Wana fear na madouts, nona mnaparamia, yani jao, msiki na kamatia kama south. Mina wazawadia, hizi clouds. Mwaza mwaza na wasalimia, nikibuka ni shangwe nyomi. Na wapa connection, loko na zile za mbele, mange woni. Na wapa mapande, homies, somsi ni gande, call me. So doki na mex, kazi ni zito, nezo sema Monday morning.
Kapika mistari, usija pigika mentari. Msitu na nyika ni mkari, bado japika ni mbari. Mtani vita ni atari, majani mixa na kari. Mike na shika na kisha, nacho fikisha ni abari. Na waporesha wakari, na wachoresha ni hari. Nanyesha mistari, nonogesha tazele ya sukari. Kari, tapa na kari, shara mtani tumekuzwa na kamari. Na socha msusu wa kusuka, mini kichwa cha habari. So don't cross the border, no se pretending in over. Don't explain too much and the conversation is over, over. Waga ni ego nkishika kalamu. So assalamu alaikum, say walekum usalamu. Sina tau, tell me when I'm bia unatakaje. Nimeshinda kwa unavuniona kwa surize. Nimeshindaje, nataka kumuona aji. Kwa mpigie simu aje. Kipuzia tangazo, sija tulize ilikuwaje.
So if you ready get a dress code, you are ready for the weekend. Lil say, breeze pay, drinks and chicken. You are celebrate life, you are celebrate breathings. African announcer, I rap from Tizi.
Taku zoom, utafta lenzo, toku enzo, taku mbuka. Cause hater unavuta jezi, la mwenyeza shafunguka. Stuka biashara mkukaza, legeza wakuka mue. Au mkupeleke mwanza kwa wavuvi wakuvue.